were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
Ụmụibe, anyị ekele unu ụmụibe ọnwa nne unu nwoke bụ nọ nso na-ekene unu taa. A sị m udo dịkwara unu n'ụbọchị taa. Ụmụnne, anyị na-akwadobe ka mụ igwe okwu anyị ga-esi wee bido kwube okwu mgbe ọbụla, mana ọ na-emekwa na-arụkwa ọrụ a na-arụ, o nwekwa ka oge si wee pụta agbapụtakwa gbasaa ozi. Oge na-adịghị anya anyị ga-apụtakwa otu anyị si apụta bụ na ihe mere bụ na ọrụ anyị ji n'aka buru ibu, ka m si agwa ndị be anyị oge ọbụla. Ha nwere anyị ndidi, ọ bụrụ na anyị kwadosie ihe anyị na-akwado, anyị ga-apụtakwa na-agbasa ozi. And anyị na-agbasazi ozi, ọ gaghị abụzi nke echi agbasa tata, agaghị agbasa echi, na ọ ga-abụzi 24 hours. Ọ na-ekwu na FM, ọ na-ekwu na AM, ọ na-ekwu na televishọn, ọ bụ ya bụ mba anyị na-agba. Ọ bụrụ na anyị gbara ọsọ, anyị nọ ya. Ọ hụ ka ọ hapụ kpọmọ were gịnị zụọ ụmụ, o nwere ihe emetere ya. Anyị apụtago bụ na ya apụtago. Anyị nwawo ndị ọdịnala, anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, mana anyị gwawo ndị ndozi ọdịnala. Ọ dị mma ka a mara ya amara, ndị ndozi ọdịnala dị iche na ọdịnala, maka na anyị ma na anyị na-aya ọya, arụ adịrị anyị. So anyị bụ dọkịta, anyị bụ dọkịta, anyị bịara ịgwọ ọrịa na-aya anyị. Ọ ihe anyị bịara, maka e nwere ndị bịara iri eri, anyị bịara iri eri, anyị bịara ịrụ arụ, maka ndị na-amarọ ha mara na anyị bịara ọrụ. Ọrụ anyị ọ dịkwaghị izi, ọ dịrọkwa izi maka ndị mmadụ chekwa na ihe a ọrụ nke mbom na ọgụ nne na-agbara nwa. Ọ dịrọkwa izi, ịmakwa na ihe wụ na 1885 na nwa bekee bịara were anị gị. Ị ma ihe wụ changing of psychology? Ị ma ihe a na-akpọ psychodynamic? Ị ma ihe ọ bụ? E nwere ihe wụ psychodynamic, everything wụ psychology. Mana ihe nwere ike ndị mmadụ nwere ike ịfụ ka ekwu ọdịnala, ọ dị izi, ọ sụrụ Igbo, ha amapụtasị ya. Mba, ọ dịrị izi. Ọrụ anyị na-arụ buru ibu, ihe a bụ nnukwu ọrụ. Ọ bụrụ ọrụ nkịtị, ọ bụrụ ọrụ nwatakịrị, ọ bụrụ ọrụ a na-akọgịrị akọgịrị, ọ nnukwu ọrụ. Mana ndị be anyị nwere ike otu a na-asụ, a sụrụ Igbo, ịmagụ na ọdịnala Igbo, omenala Igbo, onye ọbụla nwere ike ikwu ye, mana ị mara ihe a na-akọ. Ihe a na-ekwu ihe a udo change a behavior. Ịma ihe obodo ihe behavior. Ịma wụ 7 principle emotional principle behavior inside human being. Can you define them? Ịma ihe bụ behavior control your attitude. Ịma ihe ọ bụ? You don't know what is attitude. Ịmara ihe bụ emotion, ịmara ihe bụ behavior, ịmara ihe ọ bụ. So ị ma na na-ekwu, a na-ekwu something ndị be anyị anaghị aghọta. Eche ma ọ bụ nwere no, ọ bụrụ na ị mara ihe anyị bịara stay clear na watch, ọ ga-eme gị n'anya. Ọ bụghị ekwu ọdịnala onye ọbụla amapụtasị ya, bikọs asụrụ Igbo, ma ndị ọfọ, ma ndị ogu, ma ndị aja, ma ndị nsi, ma ihe niile amapụta asụrụ Igbo. Ọ bụ nke anyị, nwanna ọ bụrụ ya, enweghị onye si ga-eme n'ịntanet. Mana ihe anyị na-ekwu na anyị nwere target, anyị Igbo adịrọ mma abụrụ bikọs ọf na no politiks. Mba, e nwere ihe a na-akpọ psychological problem. Ndị Igbo, 97% of ndị Igbo jee psychological test, they will fail. But ị nwere ike ịmara reason why. But they will fail it. 97% of ndị Igbo ga psychological test ha ada ya. Why? Because you know why? Mgbe anyị pere mpe, gwa m ndị Igbo ka na-egwu egwu ọnwa. If you go to any Western world, ị ga-afụ na na-arụ garage, a na-arụ parks ebe a na-egwu egwu. You don't know the consequence of that. Ị maha na e nwere process of development in the mind. That's why ji asọ mmadụ asọ ito abụrọ because of na ị naghị ejezibe mmadụ eri nri, ị na-asọ na-asọ ikwu gị na-asọ ibe gị asọ. Ọ because of egwu ọnwa ahụ, that na-eme udu brain to mold that relationship. Ọdụrọzi ijezie n'ụlọ ụka, ndị ụlọ ụka agwazikwuo gị na nwanne gị na-akọnsi, nwanna gị na-akọnsi. All those things will nonsense, make no sense. And the worst thing bụ na iji believe wo na a na-elochi na-achụ aja na-eme agwụ. That is why you believe in the church problem, not because of na church problem. No, a na-agwụ the consequence of those things. Ọ bụrụ na anaghị ekwu na ọ dị mma na ọ dịrọ mma, the consequence of e believe na that thing will the ihe church na-eme the benefit of the church. Because someone is believing in that nonsense, church will not get you. Ị gọta go to ya na agwa ndebe anyị, o nwere onye si na mmụọ adịrọ. Mmụọ agwa, agwụ bụ agwa, is a character. Character mean is something unstable. That is it. Ụmụ na anụkwa ya na-ekwu. So you need a therapy to stable a character. What is therapy? Ọya bụ ọdịnala, ndozi ọdịnala a na-ekwu, ndozi ọdịnala ya bụ the character behavior. Anyị na-eme odu a character. Ọya ha na-ekwu maka ya. Anyị nwere ọka ngụbara ụnụ ka m bido n'isi. Ihe a bụ akwụkwọ ndozi ọdịnala ka m na-agụrụ ụnụ ihe a. Listen, agakwa egosi ụnụ, ana m agụrụ ụnụ the headline. Just ka ụnụ mara amara. The philosophy of ndozi ọdịnala, ọ dị ebe a. Number 2, the characteristics of ndozi ọdịnala, ọ dị ebe a. Number 3, aims and objective of ndozi ọdịnala, ọ dị ebe a. Number 4, na-agazi ka m gara ezi na-ekwu maka nwere ike ndị mmadụ akọpịrị ọ naghị abịa ahụ. So ihe a na-ekwu ihe a bụ na ọdịnala nwere a process of doing something, na enwere ebe anyị na-eje. All these things, ọ dịrọ ozi otu ahụ unu tuweche, ọ a very big job, a very big tax. And ọ bụrụ na ị nwere ihe a na-akpọ ebuku that guides those ideology and principle, enwere ebe ị na-eje. Maka ebe ọ bụla nọ n'ụwa, any race you see, even anyị nwere our own religious philosophy. Anyị ama agụ na afa ya, mana all those things nọ on process. You have to do it one after the other. And ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala a nwezikwara their own commerce, which is on the way building, which ọ ga-eme onye ọbụla n'anya. Mgbe anyị na-ekwu maka nke anyị mana unu na-eche na ịmana unu si n'elu n'ọ gọọmenti mba. Ọ bụrụ gọọmenti, ị ga-enwegodi ideology your own way of life wee kwubezie. Ọ bụrụ na ị nwere way of life, how can you talk about government? Ịgba ihe a na-akọ dị pụta, ị nwere way of life. Anụ Igbo adịrọ mma bụrụ maka gọọmenti. Anụ Igbo adịrọ mma because of we don't have these things ya na-ekwu maka ya. Anya enwere ya. Anya amadị strọkchọ dịta otu ịdị ndụ na otu iwu mmadụ na unu bụ ka ndị ọdịnala, what those things we have been studied, I not study her for a very long time now. Otu a mmadụ dị, mmadụ okwim ịnọdụ otu a na ikwu okwu inside you, nobody will hear it, only you ongo ga-anụ ya. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na e nwere ihe nọ n'ime gị. Ị gọtago? So but un differentiate, un separate is spirit and man. Wesaa ya, chọbazie ya n'eluigwe, ọ bụ nsogbu a dị. Oh, ebe ahụ m chọrọ ya n'elu igwe, this things we are created to take away your natural force, your natural power. All this ideology, Chukwu nọ n'elu igwe, ọ nọ ebe nwa, ọ nọ ebe nwa. All those things we are created to take away your power and your sense. Ihe a wụ definition of creations. Nna nna anyị ha, based on our ancestors, nna asị na eje nna nna anyị ha. All those things unu na-eme, ọ bụrụ ihe o meaniri. Ọdịnala n'ime akwụkwọ ọdịnala. The actually osu nọ ebe ahụ. The actually ume nọ ebe ahụ. The actually meaning of agwụ, meaning of ohu, ihe a unu na-ekwu abụrụ nonsense. Ọ bụrụ ihe ọ bụ eri bụ eriri, eriri the energy that descend, condense, energy that condense. Ọ ya ka ndị Igbo na-asị mgbe eri. Amaghị m ihe a ga-eme ndị Igbo ka ha mepee isi ha. Ọra eri, ụmụ eri, that is the children of the beginning. Owe eri, ihe niile ụcha children of the beginning. Ọnwa ọhụrụ, ọ bụghị ụdị ọkpara ka a na-ekwu maka ya, ọ bụghị ada. Ọ bụrụ ụdị ọkpara, ọ bụrụ ada ka a na-ekwu maka ya. Ndị Igbo bikonu, all these things ị na-afụ na ana igbo omenelu omenala ihe a bụrụ omenala nna gị, it is not so. Ndị nna gị anara esi otu a chụ aja nwaanyị na-eme ọnụ ọjị enyi ya ọkụkọ owere na ọgwụna ọjọọ sụkwa iwe ya mara ọjị bụ incantation ọ bụrụ prayer. Ihe ọ na-ekwu bụ na you have never done this, you have never done this. Ị ga-eburu egbe n'aka, ịkara ọjị n'aka na-ekwugheri onye ochi na onye ama ọkpara ọjị n'aka na-aga ọjị. Ọjị is an incantation, ọ bụrụ ekpere. Incantation will magical word you are invoking, that is you are confessing that you have never done this. Na onye mekwa ihe odena ihe dogo amekwa ihe, that means ọ bụrụ na ị na-eme ihe ahụ ị na-ekwu n'ọjị ahụ, that means that thing will go against you. All that thing in the Bible, ebe ahụ ị na-agụ sam is incantation, ọ bụrụ prayer. Ọ incantation, so ndị Bible kwesịrị ịma different between prayer and incantation. So ị gaghị eme ihe isi ihe ị na-eme ị na-ekwu ya, were ọnụ gị ije erije eri ede na-ekwu ya, ịkpara ọjị n'aka na-akụ gị, ịbụ onye ori, ịbụ onye ama, ikpere ọjị n'aka na-akụ gị. Ọjị bụ symbol of life. Ọfọ ka ị na-agọ ọfọ, ịgọ ọfọ abụrụ ikpe ekpere. Ikpe ire is begging nonsense. Ihe a bụ okwu ndị ụka. You can manipulate energy by saying or by ikwu okwu. It's incantation because you can say something in your mind. I nwere ike ikwu okwu n'ime gị, o nwere onye ga-anụ ya. That means letter is force or a power ka ọ bụ. Ọ bụ ihe na-achị restore into our people's consciousness and mind that you control. You are almighty creator. You are, as you go, you create life. You ọgụnwa personality is reality. Ọ bụ ihe ị na-eme, onye ka na-akpọ chi. Onye na chi ye is your destiny. Is you ikwechi ga-ekwe. Nna nna gị tell you all these things in black and white, plain black and white. Every Igbo Igbo word means something. Every Igbo Igbo word is part of creation. Akọ, uche, ume, obi. Obi abụrụ anụ arụ. Obi bụ breath, ume. Obi represent ume a na-eku eku, is breath. Ọ bụrụ anụ arụ. Akọ is the invisible force. Jiri nkwa akọ na uche, jiri akọ na uche gị. Ihe ọ na-ekwu bụ intelligent inside you. Uche bụ uche, iji eche uche n'ime obi gị ka a na-ekwu uche. Echiche, all those things are energy inside you. A na-ekwu maka ya for you how to use them. But you got condition the energy from childhood ka ị nwee ike use ya ma ito. You got condition the energy when you are a child. That's why you ga-eji enwe nursery education, primary education, secondary education and university. Ọ bụ ihe o meaniri the university, that is e develop go the mind. Mgbe the mind arụ ọrụ, onye nwa bụzi university, age of universe, when you will use the mind to work. Mana ndị be anyị, we don't know. You created idea, so you can use the idea. Nwa bekee created idea and give you. So if you cannot generate an idea, you can never create anything. So all those ideas we develop ka ị ga-eji azụ ụmụazị. So nwatakịrị aha too, o use the letter to create. Ndị igwe. Keki ga-esi ama nke m na-ekwu maka ya. Olesi ma ma ederie nwee ihe m tinyere ka ị mara ihe m na-akọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, ị gaghị eyi uzugbu these letters to create. Nna nna ha na-eyi uzu symbol because mind recognizes symbol. So nkwuo igwe with the symbol, nna nna ha mara na-ekwu igwe. Nkwuo igwe with the symbol, nna nna ha mara na-ekwu maka igwe. So now the difference is divided. Igbo mana kịta anyị jizi Roman alphabet. Ndị igwe na igwe, how can you know? Now igwe ka na-ekwu maka ya ma igwe. How do you know that? Na-ekwu maka akwa na akwa. How do you know na na-ekwu maka akwa ma ọ bụ akwa? Olesi ma okwuru ya ekwu. Ndị ya ede, how do you know? Ha keki ga-esi ama. Ma a na-ekwu dị stiri ndị be anyị anaghị ama. Life is creation. Ọ bụ the creation that can akpọ life. Ndụ is a manuscript. It's manual of life. It's manual script. Oya ka na-asị mma ndụ. The beauty, the manuscript of life is you. The reality you create. That thing na-eche na na-eke. Ka ngwa na-ekreate. You are creating them as you go. That's why e ji ekwu ndozi ọdịnala. To because I furu afụ. I furu na line. We are out of line. I furu na line. We are out of the line. Anyị amara ebe anọ. So we have to restructure and move direction ebe anyị na-eje. Anyị ma the lower level of our ancestors. Ndị ha bụ, we know who they are. Abụ bụ nwa eze ana. So I know what I'm saying. Nne m na nna m bụ ndị amaala, ọwụkwa ha nke ndị kịta, nna nna m ọwụkwa ha nke nda nke ndị agbabasị n'ụka na-emechu mmadụ ihu. Mana ihe a na-ekwu maka ya, ụmụ ibe anyị ejeghị egwo. Onye ọbụla nwere anwara chọrọ omenala Igbo, o nweghịkwa ike ịfụ ihe ọma, bikos ihe ọma dịrọ dị ofeke ọ British created ye. They created them 1900 to fool you, and there were the consequence ị na-ata today. Afọ ị na-ata is not by surprise. Ọbụrụ by surprise is purposely did. Emere ya eme. Cause and effect ka a na-akpọ ya. A na-akpọ ya cause and effect. Ihe na-eme na ala Igbo today was created in 1900. Purposely. Ezenri, the original Ezenri, go and read. British chụpụrụ ya n'ọkwa, tinye onye nke ha. Ga gụọ akwụkwọ, ịgọ dị ebe ahụ. This one have a secret. This one is not a secret. All the whole chief was created. The Awaran chief. Ọya ka ị na-akpọ his royal highness taa. They were created. Ha kere ha eke ka a na-asa afụ nwa bekee. Ekere ha ka a na-asa afụ nwa bekee, all of them. So your religion is been created, your culture created, your educational system created. So ka ihe gị ị na-abịa zi na-asị na-ata ahụhụ. Ọ coincidence? Ọ bụ coincidence na your enemy gave you education, gave you religion, gave you God, gave you everything. Ịta ọnụ ọba ka ịbịazi esi m ndị Igbo atagbu onwe ha n'ahụfụ, kedu ihe mere Igbo, anyị amakwa na Igbo echenji chana, what happen? What will happen? Ebe ọ bụ na ya onye afọrọ gị n'anya kere place nye gị. Ọ bụ na ị nwere ideology nwanne. Ihe m ji ekwu ebere afụrụ m Igbo n'anya, I know what I'm saying. Ndị anụnwa na-atọ ọjị n'aka ndụ, ha amaghị ihe a na-akọ. Ha amaghị ihe a na-akọ. Ọ bụrụ ya bụ problem abụghị ka ntụrụ ịta ọjị. Problem abụrụ ihe ahụ ị na-eme. Ọ bụrụ ya bụ ihe nna gị code something. There is a coded thing in that thing you are doing. So the problem is go and get the code. Go and decode it. The message is go and decode the information. Ọ bụrụ ihe ahụ ị na-eme ka a na-ekwu maka ya. Decode information of the ọjị. Ihe nna nna gị ha na-ekwu. Decode the information of the nzu. The code or the information of those things ị na-eme. Ọ bụrụ imere everywhere gachi unyu, bụrụ everywhere ruo unyu, tee ure, tee unyi na-akọ gị. That is not what they are saying. Ọ bụrụ ya ka ha na-ekwu. Ihe a bụrụ ihe ha na-ekwu. Nne nna gị ji eke na ori na afọ na nkwo wee mee ahịa. Ọ bụrụ bikos na ha chọrọ ịzụ ahịa, they want to keep it forever. But all for nkwo want to decode what is eke, ori, afọ, nkwo. Ha were eri wee mee a name of a place for you to decode what is eri. For you to decode skega spam na adị. How do spam look like? Ọ bụ maka eriri. Doesn't spam look like eriri? Gbawa mkpụrụ amụ gị, ị gaghị afụ spam n'ime ya. Break your testicles, ị gaghị afụ spam n'ime ya. But they generate at the moment. How come? Because ha nọ na your bone marrow. It is in your bone marrow, not in your testicles. But your testicle na generate the rope eriri ahụ when the moment arise. Because abstract ka ọ bụ. But ndebe anyị na-agba something ha marọ. Anyị ga-amarịrị ihe a na-akpọ psychodynamic. Agwụ bụ psychodynamic, ọ bụrụ ihe ahụ, ọ bụghị anaghị arụ ya arụ. Ọ nwee therapy. Mana ọnwụ na Igbo ka a na-ekwu ịgbazi mmadụ onu, arụzie gị onu. All therapy ka a na-ekwu maka ya. But this therapy were ritual ka a na-eme ya n'Igbo. Because ritual abụrụ ndị na-akọ ọtụ mmadụ isi. Ọ bụghị ekwuo ritual eche na-asị gị weta ọgwụ eji agwọ mkpa. Nke a na-akọrọ mmadụ anara mmadụ ọkụkọ nara mmadụ ewu. Ọ bụ wayo. Nothing more, nothing else. Wayo ka ọ bụ, nwere onye na-emere. Because you cannot prove it. You gaghị prove nwunye. Ọ bụ na m were gị ọkụkọ gbusie ya sị gị na m emechago. How do you know? How can you confirm na m enwere ihe m mere? Nwere ọkụkọ ji, nwere ewu jide n'aka na gbe mgbe ya mmanụ iyi nsị gị emechaa na emechaa. How can you prove it? Ka eke ga-esi ama na enweghị ihe m mere. So this is nonsense. Ihe a bụ ihe ndị ụka ji wee jide unu n'ọrụ. Superstition na-enwere isi. Nna nna gị gwara gị na ume bụ ume a na-eku eku. Kedu ihe bụ ume? Obi. Kedu ihe bụ obi? Before everything created there was obi, but you don't know. Before any creation there is obi. Because ọ ya bụ obi gị kwụsị nwụọ. If your heart stop nwụọ. But ọ bụrụ the pump a na-ekwu okwu ye, na ọ bụ the energy, the nerve system dị na the obi, the connection between the soul and the obi. Ọ ya ka a na-ekwu maka ya. Mana nna gị kpọrọ obi because he like English. ịtranslete ya ozugbo so hat mana chefuzie na inglish bụ eleta majik ngwanụ nwanne were et ahụ ịfụrụ ebe ahụ ọkụ mana et ihe kwụsị ya wụha echi abi were dị ha echi ahụ kwụsị dị et ahụ tinye n'isi mbido onye gị hat and that ha echi ahụ simbol of ladder ha echi wụ simbol of ladder but bicos obe eji arị enu obe eji arị enu na ana igbo ọ dị ka ha echi akwenye n'eziokwu obelix mgbe ndị nna nna anyị harụrụ obe eji arị enu n'ọnụ obe ahụ enwere ihe a na-akpọ precious stone echefugo mafa the precious stone ahụ ọ na-eme attract energy of sun onye nwoke na-eji arụ piramid that time mgbe mbụ piramid obere grand ebe a na-eni ndị mmadụ so there is so much information misinformation that's why anyị ji ata afụfụ nwanne ọ nwere ihe ọzọ bicos anyị apụgo na line anyị amarazi ihe a na-akọ akọ that's why ndị ojii niile enwere na-aga ọfụma mba bicos e mere interrupt your life and your civilization iburuzi onye nkịtị ihe ị bụ na abụ onye nkịtị ma ịchọrọ ma ịchọghọ ụmụnne ị chọrọ ma ịchọghọ that is perfect truth so ka mma otu anyị matara eziokwu a naw ndozi ọdịnala bịara ka anyị hazie ụmụ ihe anyị emlezie a down a structure so ndị na-abịa after us agaghị ata ahụfụ anyị tara ma ọ bụ na ọ bụghị ya nwanne ihe na-eche anyị n'ihu det ihe na-eche anyị n'iru wu det bicos we are distracted anyị dị distracted na-aga ebe ọzọ ọ bụrụ ebe a nka nsogbu anyị dị ọ bụrụ ebe ahụ nsogbu anyị dị bụ na igbo man is traumatized in his own land bicos the mind eji wee program mụọ gị bicos of the mind will problem the program in your brain you are suffering from psychological problem post psychological mental disorder but ọ naghị eri nna dos bin bicos ọ bụrụ madness this is not madness onye oshi nwere problem ya na akpọ ya agwụ agwụ na-akpọ onye oshi mana onye na-arọ ajọ nrọ for you onye agwụ na-akpọ bụrụ ya onye na-ajọ ajọ nrọ nwere psychological problem onye ochi bụ onye agwụ na-akpa onye ama bụ onye agwụ na-akpa you see why igbo land is not good bicos ị hapụrụ onye agwụ na-akpa chọbazi onye nwere psychological problem onye na-arụ ajọ nrọ ọ bụrụ agwụ na ọ bụrụ nwere ajọ mmụọ na-enye onye ahụ nsogbu onye ajọ mmụọ na-enye nsogbu bụ onye ori na onye ama na onye na-akọ ọgwụ na onye na-egbu mmadụ bicos the inside his brain ọ dịrọ mma isi adịrị ya mma so a ga differentiate ihe ụrụ na-akpọ spiritual problem from onye nwere mental disorder differentiate gbasaanụ dị okwu ọya were problem ndị igbo aghọtara ihe a na-akọ ọ bụrụ abat na ị nwere phd no ọ bụrụ aba phd e nwere na amerika na doctor degree or na science or technology no ọ bụ to understand the philosophy of life how you live ọdịnala we philosophy of life anyị na-ekwu maka nna nna anyị ha na ihe ga-eme wee gbazie anyị onu ihe mere anyị ebe anyị si nwee nsogbu ọhịa na-ekwu maka ya ọ bụrụ maka ịka nzu ọ bụrụ maka ịta ọjị maka anyị ma decoded the code of the nzu we know the code so we don't give the code out anyị ma ihe ọ bụ ihe omin maka nna nna anyị ha nwere ihe adebere nwere infọmeshon nọ dia and anyị nwajiri infọmeshon eme ihe ọzọ ihe ahụ a na-ekwu maka agwụ ọhịa ka m na-akọwara ụnụ na ma ọ gba njem ihe a na-ekwu nwanne rapụ stori ihe aba akụkọ ihe aba akụkọ ndị nta akara nwere ihe dị ọgba nje was created by ndị ụka osu was created by ndị ụka arụsị was created by ndị ụka is just to destroy you nothing more nothing else rapụ all those things mmadụ na-anwụbu anwụ onwe onye siri ihe ọjọọ adịrọ onwere onye siri ihe ọjọọ adịrọ mana ihe ọjọọ came through life experiment if I change any element any energy any atom onye get different result human being part of atom once I change your reality I have a different result that's all so ihe na-eme na ana igbo ọbụrụ surprise ọbụrụ a surprise ọbụ the outcome of what they do ọbụ the outcome of ihe ha mere eme ọsọ plan emere eme ka ọ bụ so now they are reaping what they sow so ngwa bụ the victim but they are the benefactors one man's food is another man's poison he will the victim but they are the benefactors so now ụmụnne ọdịnala a na-ekwu okwu ye ọwụ the best thing bicos onye nwa bụ ọwụ the structure of your life ọ bụ ụnụ ụlọ ga adịrọ mma if your house is not good nwanna ịba ebe ahụ mmiri zoo ụlọ ada adagbuo onye ọbụla. The structure of your life being onye igbo onya bụ ọdịnala ebe ahụ ka ọ dị but ịchọrọ m ịchọghọ. Ọ bụ na ihe ị na-eme adịrọ mma nwanna ichenjie instead of you to abandon your problem and run away, you go and mezi your problem. Igbo ati igbo adịrọ mma ndị ụka gwara gị na igbo adịghị onye ọbụla gba ọsọ. Instead of you to go and verify study ka ihe bụ na igbo adịrọ mma ka ihe mere ka idozie ya ụyọ ihe na-anaghị eme gị idr ashamed bicos na your house is not good, you run away. Okay, I will go to yes, of course. Omenala igbo adịrọ mma, nsogbu adịrọ, then you run away. Your house is born, you run away. Ka the house gbazie ọkụ, ọkwa eziokwu. Your house is not good and you run away. Hapụzie your children, hapụ every your family, old women, old men, igba ọsọ. So ọkụ agbagbuzie everybody, ịnọdụzie alone. Ibirizie alone na ụmụnne gị anwụsịa na your family die, everybody die, you will stay in America alone bicos your house na-agba ọkụ, ụlọ gị na-agba ọkụ. Hi, ụmụ ibe, is there always shameful thing na ndị igbo eji ama atụ. Ndị igbo eji ama atụ bụzi ndị eji aka ọnụ. Ha birizie na mba ofesi nazie ebe ha mba, they will not go to their village. Ha na-arụzi village na US. Building villages in the US. Igbo village in the US. Ịka nwere anị, you have land in this earth and you are built. Ibuzi onye Israel. Igbo onye Jew si enweghị anị. Igbo pipo ji ha nwere anị today, they have land. Ị gaa na US na-arụ igbo village na US. Iburuzie ndị Jew na-enweghị anị, ka ihe ị ga-emezi? Ị nwere fertiland, ị nwere mmiri, ị nwere agrikọlchọ, ị nwere ancestry land direct. You don't need to buy. Ị hapụ ya gaa na Uganda, gaa na Gambia, gaa na Spain, gaa na America na-arụ igbo village. Ekwuasị ekwuo, nwanna anyị nwere nsogbu, anyị bere accept. There is a problem. Onye ọbụla anyị emehie egwu megide nna nna anyị ha, megide n'igwe na ana. Ọkwa nwere story of prodigal son, kwa ekwuru egwu. There is a prodigal son story. Ihe a bụrụ about blame time or blame game. We know anyị ma ka ndas wee mee anyị arụ, pụta anyị ma ka ọ dị arụ idozie. Ọ bụ responsibility anyị to rebuild. Nobody will rebuild for you. O nwere onye ga-emere gị. Ha emebie na anyị bụ na ha emebie na anyị. Ha agwọ na anyị ịba bụ na ha agwọ na anyị ịba. Ha emee na anyị pọpị bụ na ha emee na anyị pọpị. Ụmụnne anyị ga-eme na agha. Onye ajụrụ ajụ na ajụ onwe. Ha ajụgo anyị, ụmụnne ha ajụgo anyị. Jụọ ihe wekọrọ anị anyị, wekọrọ mmanụ anyị, wekọrọ resọsis anyị, anyị ga ọ ka anyị hapụzie ya. Mba na but only way you can do it to change the mind, ichenjikwe the mind of the people, then you will see. Otu a ka mmadụ bụ agwụ. Agwụ bụ spirit, spirit volatile. Volatile bụ ihe na-enweghị, ihe dị unstable. Ọ dị hurricane, ọ dị ka hurricane, ọ rie nụ ọrịa, ọ rie nụ ọrịa. Otu a ka ọ dị. So ọ bụrụ na ya echenjiro the structure that molded you, which ordinary. Enwere ihe a na-akọ nwere isi. Ọ sọkwa gị jee na ma mfe. Ihe ọ chọkwara gị mee, nwanne nwere ebe ị na-eje. You are absolutely going to nowhere. Ịchọ itinye ego gị. I can bet with anything because of the structure. Every land nwere structure. The structure that molded you, that gave birth to you, is hidden in ordinary. So ọ bụrụ na you find how the code is your own problem. If you don't decode the secret of your ancestors, that is your problem. Nwa bekee decode go nke ya, mara na nke ya bụ na I am nobody, so I must invade people's land to be somebody. And ọ na-eme na-emete ọfụma. Nwa bekee na-eme na-emete ọfụma. And your own bụ na ị nwere power to dictate what people do. Ihe ị needere bụ apply this power physically. Ịbụrụ almighty God. Is your spirit nke anaghị afụ anya. Nọdụ ebe a na spirit mgbe ndị mmadụ nwụsịa, ijeje na spirit ma jebiri. Ịnọ na fizikal laif is your spirit. Nọ na spirit gị nọ. Nọdụ dị a ga-abịa were anị gị na fizikal laif nọdụ na spirit na-eche. Jee nọdụ ebe ahụ na-eche ha na spirit ha na-abịa. Ha bịa dịa ha agwọ onye ọbụla ịba, wekọrọzi anị nke afọrọ afọ na onye ọbụla aba n'akụkọ. Ọ ka mma kwe were ọdịnala ya. The best thing nwere ike ime, ana m ekwu ya otu a, onye ọbụla just go and record this and keep it somewhere. Ọ bụrụ na ya emere ọdịnala, ọ kwa ọdịnala nke dị na kanụ na tọji. Ọ bụrụ na ya emere ndozi ọdịnala ya, nwanne, ihe ga-eme anyị, ọ ga-adị worst. Onye sị na asị, go and mark it somewhere. Because why? The mind is the reflection of your emotion. And your character is the reflection of your emotion. the character, your organization, your BB, your environment is your emotion. And then there are seven emotional principles in you. Hard in there, seven emotional principles. And when you connect through that seven together to work together, apply them in physical life. One name where be in age. Because only you will be in ankete. Only you is living just like that. Kedu ihe ọ ga-eme buying and selling ọgwụ na ka ọ wee nwee ego kwụọ ụgwọ ọgwụ ụgwọ nri rie nri. That's all. No program, no mind development program. Which ndị ọdịnala nwere mind development program. Mana anyị ka na-ebido ebido. Anyị nọ na Genesis jee n'isi isi. Anyị nwere our own religious ideology. Anyị nwere our own commerce ideology. Anyị nwere our own philosophy ideology. Anyị nwere awa onu everything ọbụla a na-eme eme n'ụwa nke ndị ndozi ọdịnala maka ndị agwọ na anyị ịba nwanne nwere ọ bụrụ na ihe mee gị n'ụwa ị maa ihe enweghịzi ike azị amaghị. If you don't learn in this life, you can never learn again. Forget our politics. Create your own reality and use them to govern your land. Create because that Judaism was Israel was founded on Judaism, whether you like it or not. Any Arab country was founded on Islamic ideology. Any Western country was founded on Christianity ideology. Umunne m ndị Igbo, where are you? Umu Igbo, where are you? Inwere Igbo, where everything? How do you govern yourself? Based on what? Ina akogeri. He said, ndị Hausa na-eme gị nka, ndị Hausa na-eme gị nka. Ndị Hausa have an ideology based on Islam. Kedu ebe ị nọ? A na-ekrieti enwe nke a na-ekrieti ekrieti ka na-ekwu okwu inwe ahụ akwụ nonsens be na ụka agaghị m ga aka isi n'anya sigị tụtụpụ ebe onye iberibe ka ebu don't know anything talking about politics with no ideology a politics with an ideology then based on what n'ọdịnaanị anyị nwere ihe a na-akpọ conservative party and democratic party which is in nze na ọzọ whether you like it or not anyị nwanwe ha na-abụ ndị ọdịnaanị nwere itu and anyị nwere program the two so nwanne jeba nke a jeba anyị na-eme the move anyị mesia the move anyị na-emekwa ihe anyị na-eme ọ ka esi eme na ụwa ka esi eme na n'igwe ụra dịtị na iberibe enwere ihe dịka politics ọwayo politics wayo ha niile wee ofu ihe ife ụka ha na-eme esi na pati nke a mapụta eje na nka what is the moral imperatives then where is the moral imperatives mmadụ ga-anọ na apc ọkpụkpụna pdp echi where is the enemy then ka ekwere ihe wụjọ moral control anahụ ndị iberibe nwanne ideology rules ọdịnala wee philosophy of life way of life akwụkwọ nke anyị ụka nke anyị ụka mba ụka okwu na ụka ka esi eche echiche ka esi efe chukwu ka esi eme ihe niile nke ndị ọdịnala ma ọkwa na-echọghọ nsogbu adịrọ ọbụrụ by force na Israel enwere ndị muslim ebe ahụ nwee ndị ọtọdọks nwee ndị kristian mana ọ dị Jewish with the state and they dictate what happened inside that state. Ọ bụrụ na ị mere ọdịnala ị gaghị edictate ihe na-eme n'ala Igbo never ever. Ị gaghị eme nwunye because ọdịnala ka ị ga-eje nwee own politics nwee nke ndị amị gị nwee nke ihe ndị otu gị na ọkwa ọ tụrụ ọdịnala ọ bụrụ na ọ bụrụ ya because nwanne abụghị ụwa abụrụ nke ụwa ụwa bụ nke onye a na-ekwu ya ekwu ụwa bụ ụwa dị a sị na ụwa dị ka e chere ọ bụghị nwanne ọ bụrụ ya ọ bụrụ na ụmụazị gị adịghị prepared from childhood there will never be nobody. That is your problem because your children na-ere pure water na-ere ji na-ere garri na nwatakịrị mgbe ha kwesịrị ị na-anọ a na-akpụ ụzụ na-akpụ ụzụ na-akpụ ụzụ na-akpụ isi na-akpụ isi na-akpụ isi kpụsịa isi o buo ọ na-eme ihe ọfụma ọ na-ere pure water that time na-eku nwa kịta na ị chọrọ ka anyị mee magic anyị mee magic mba no there is no magic in life nwanne magic bụ ihe mmadụ na-amarọ ọ ka na magic a na-akpa black what I don't know electromagnetism what I don't know magic bụ ihe mmadụ na-amara ọ bụrụ na ọ naghị eme exist magic what you cannot define but it exist so amarọ m ihe ọ magic ịgọtago so ọ bụrụ na ya enwero the basic philosophical principle na-eme odu brain of our children nwanne enwere ebe anyị na-eje egbere ebe anyị na-eje lelu ndị igbo na ha yes na onye igbo egbukasị ozu ọ na-atụ akwụkwọ the most intelligent onye igbo gburu gwo ogwo na-atụ akwụkwọ nna na-ele anya ọgwụgwọ akele ga-eje eje ụmụahịa ọ na-azụ ọgwụ ụgwọ ka ebule ga-eji eji ụmụ ahịa ọgwụ banye na nselin nwanne ọbanye na nselin nke ọ bụ nweghị ihe ọzọ. So ị na-akpụ brenu ka esi arụ ihe na-agba agba, ka esi arụ ihe na-efe efe, ka esi eje n'ikuku, ka esi eje na mmiri, ka esi eje n'ọnwa, ọja bụ ihe a na-agba. Onye ọbụla ị kụziere ka esi eme na nwata, oto oji aka na-eme ya, onidi mmadụ ịgwa ya. You don't need to tell the person. Ikuzigharịa this information of Danny G. Anyị nye ụmụazị dị 5 years, I tell you in 15 years, ụmụazị ga-arụ plan. Ha ga-arụ plan ọdịnaanị ọ bụrụ oge saịtị anyị ya pụta talent hunting site godia ọra academy jodia and register. Ọ bụrụ na e nwere ihe ịma, just dere anyị meseji ya ahụ ịma, mee small video about it, post o hapụziere, tụpụrụ nkịta ọkpụ, hapụ ihe na ndị mmụọ ga-eji eje. The talent igbo ọ ga-agụba dis ordinary pro time. Ndị igbo ga-abụ uru ma ha chọọ, ma ha chọọ hapụ godin politics. The time will come. Now level anyị nọ wu to mold the mind of our people first, then hapụzie ha, then we go and take over the power. They will take over the power, don't worry yourself. Tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụ ya na ndị mmụọ ga-eje. Ịhụ ndị igbo gọvanọs na ana igbo nwe ihe ha na-eme, ụmụ oto obopuru afọ na-akpagharị enwere ihe ha na-eme, bikos ha bụ ndị nkịtị. Onye nkịtị enweghị uru ọ ga-aba. I were godo onye igbo, the best onye igbo tii n'ọkwa today, enwere ihe ọ ga-eme maka na onye nkịtị. O nwere ihe ọ ga-eme, gịnị ka ọ ga-eme, kedu ihe ọ ga-eme? O ruo ebe ahụ, ọchịnye ya location, nye ya location. Kedu onye igbo bụ gọvanọ nwere his own economic generation, na-generate his own economy independent from that allocation? Gwa m one single governor na Nigeria. Tell me one single governor na-generate own fund na-abụrụ allocation. Them allocation. Oh, we never pay salary. They never give us allocation. Federal government is owing us money. Federal government is owing us money. Governor. Dustbin. A na-atụgide dustbin. Tụgide dustbin ọghọ mansion. Ọghọ mansion. Ihe a manure. This is manure. And the business recycling. Plastic juru everywhere in that dustbin. Governor na-ekwu okwu allocation. Farmland everywhere. Everywhere farmland, trees everywhere. With ukwu oisi, you can produce 6 different things. Governor can build so many industries. Governor can build water channel to people's house na anara ego. There are so many things this man can do, but o choose wey para afọ na akpagharị buru ego ti na bank. Oya ka na-achị itinye nwanne. Molduo the mind of your people, they will take care of themselves. Ọja ka ị na-ekwu maka ọdịnala. Mold the mind of the people, they will take care of themselves. Don't worry yourself. Man is almighty God, but give them the information. Onye na chiye, onye kwe chiye ekwe, chi onye na-edu ye, ọja wụ destiny. Akara aka gị, aka ise ka ọ dị. That's why you only 26 alphabet in letters. Ọ dị n'aka gị ebe a ka ihe niile dị n'aka gị. N'aka gị ka ọ dị ụmụ ibe. Ka anyị gbara na ihe anyị emezi n'iberibe. Enwee bụ ihe ị ga-eme. If you like Nigeria, say yourself today, you gotta remember. You can never do it because you don't have ideology. It is a pathetic truth. I nwere ihe ị gaghị ememunye. Ị ga na-ajọs na-ekwukwa otu isi ekwu na-akọgịrị akọgịrị. That's it, because you don't understand. Ị dara aghọta ya because you don't understand. Nwanne ọdịnala abụrụ egwu ọgwụ, ọ bụrụ ịchụ àjà, ọ bụrụ ụlọ agbazi n'ọsọ. Dondrọde nwere ihe dị die. Ihe a na-ekwu maka ya bụ ka ị ga-ike ga-esi adị mma. A na-atụ atụmatụ how are we going to be better. Nwee our own educational system that we develop the mind of our people. Ideology ka a na-akpọ ya. The idea, the way of living, so that your children will stay inside, will be in boss. So ha agaghị aga soro anda people jire. Ọ alụ a na-atụ na nkọ ndị ọdịnala. Ọ bụrụ ebe abịa gbugbo ọkụkọ, chụba àjà, gbugbo ewu, kabanzu, ọ bụrụ ihe anyị na-eme. Biko, so ụmụ ibe, onye ọbụla na-eme ọnụ ọdịnala, o nwere ike nwere ndị na-eme otu ahụ, mana nke anyị na-ekwu maka ndozi ọdịnala, maka na ọdịnala anyị gbara ụtụ, maka ndị ọjọọ. Ndị ọrụ anụ emebisigoro anyị anị, ndị ọrụ anụ emebisigo ọdịnala anyị. Anyị na-achọkwa iwe ezekwere ọdịnala anyị, tinye n'ọkụ, gbazie ya ọghọ likwid, eme olugharịa ya bak, werezie rụpụta superior ọdịnala, superior one, nke ga-eme nwa bekee na-anụ ọ na-agba ọsọ. Nwa bekee nụ ọgbapụ, nwa bekee nụ ndị igbo mgbe gboo, ndị igbo, ndị savior, the builders, ọgbafuo. Kịta ada nwa bekee nụ igbo, ọtị redio sef na aṅụ champen bikọs ọ ma na ya abago na akụkọ. Nwa bekee nụzie igbo otu redio na aṅụ champen bikọs ọ ma na ya abago na akụkọ. Ụmụ ibe, tata bụ gboo, ọdịnali bụ the only truth that we save ndị igbo bikọs ọ wa na ideology based on indigenous ideology based on ancestors philosophy and idea. We don't need external influence because the reality remains in our hand and the future is for us. Politics wayo, forget about it because all na make distract, build an idea. The idea we anchor the politics itself. The idea we anchor ihe ọ bụ na ị chọrọ. If you want your own governance and your own land, the idea have it already. So ọ bụrụ maka mụnwa, the idea is a pyramid. It's a body of itself. It's a body on its own, so that this idea will generate from now forever and ever. Ebe onye nwere idea, you are going nowhere and your existence will cease to exist. Oge cease. Your idea, ọ bụrụ na ị nwere idea, your existence will cease to exist because nature abhors vacuum, simple as ABCD. Anara agwa ya mmadụ ka o bebe akwa. Ihe a na-agwa gị bụ eziokwu n'iru mmụọ na n'iru mmadụ. N'iru mmụọ na n'iru mmadụ, ị nwere ideology to hold yourself in this life. That is identity anyị na azat Igbo. Somebody created it. He created the ideology of Igbo based on ordinary. And the ones you may abandon ordinary, Igbo cease to exist. That's simple truth. Kedu ihe a na mmadụ na zero onwe ya asị? If ordinary goes away, Igbo cease to exist. So baru ni na-ekwu na Igbo Igbo and Igbo Christian. O nwere isi? Ọ bụghị that is here I will just confuse. Confusion. Ọ bụrụ ka ndị ụka confusion, ndị ụka ga-asị Chukwu bụ father of Jesus. Ọ sịkwa na Mary bụ nne Chukwu. How can the Chukwu is the father of Jesus and Mary bụkwa nne Chukwu again? Confusion everywhere. As if Jesus is Lord. Then who is God? Osina Chukwu bụ God. Then how come Mary bụ nne Chukwu again? Confusion everywhere. Skata. So ụmụ ibe, ọdịnali ọ ka mma maka onye ọbụla nụrụ ọdịnali chekwa na ọ bụ ndị na-aka nzu. Biko, ọ bụrụ ebe a na-aka nzu, ọ bụrụ ebe a na-ata ọjị, ọ bụrụ ebe a na-achụ àjà, mba, ọ bụ ebe a na-atụ atụmatụ. The highest ebe ndị Igbo na-atụ atụmatụ the way forward. Ọ ihe a na-eme n'ọdịnali biko. So onye ọbụla kwuru okwu, ibi na ife onye na-aka nzu ahụ were dị ọjị aha maa ya n'isi, were ọjị ahụ tinye na katapọtụ gbakpọ ya anya maka ọha nwa debere anyị isi ona anyị dị. Ọha nwa debere anyị isi ona maka ọ bụrụ na ọ bụghị ọjị aha na-ata ebe aha nwa bekee anya ha bịa were anyị anyị. Ọ bụrụ na ha so ibe ha na-eme fifth generation a na-asị wetara ha ọrụ anụ, etawa ọrụ anụ abụrụ anyị anyị, ha gara ata ọrụ anụ. Ọha na-asịkwa ụnụ ka a tawakwa ọrụ anụ again. Ọrụ anụ aka anyị tegidere nwa bekee were anị anyị aka na-ekwu okwu ịta ọrụ anụ again. Nwanne iru ebe ahụ ọ na-ata ọrụ anụ aha were dati ọjị aha tinye na katapọtụ gbakpọ ya anya, buru ite ọgwụ aha kụọ ya n'isi, narị ọfụ aha pịawa ya n'isi. A na-ekwu na ọkụ gbara fara naji gbara fọnụ ya. Ọhịa ka anyị ga-eri, imecha datin ụzọ adị mma, imecha datin ụlọ ọgwụ adị, imecha datin skuul adị, imecha datin mmiri a na-acha mmiri adị mma na-aṅụ ya aṅụ. Mmadụ anọkọta na ezuzugharị. Ọ bụrụ datin ka nna nna anyị ha na-ekwu, ọ bụrụ datin nọdụ anyị nebe na-ekwu gị nọnsens. Iru ebe ahụ bụrụ ite ọgwụ ahụ tụọ ya n'isi ka m mara ihe chi aha ga-eme nọnsens. Ụmụ ibe, ọdịnali bụ way of life. Ọ bụrụ dat nọnsens is a way of life. So it's better you create one for yourself. Create a decent life for yourself. Create a playing ground ebe ụmụazị na-egwu egwu mgbe ndị ochie a na-egwu egwu ọnwa. Build those systems. Ọhịa na-ekwu maka ya. Build a decent educational system ga-edozi ụbụrụ. Ị na-eje n'ọnwa na-arụ ezigbo ihe, onye ị na-awọchi telivishọn ife America ọnwa na-ama gị mma, ị na-anwụ na mmiri iji eje Europe. Asịghị gị ka emee ya eme isi mba. Asịghị ka emee ya n'Igbo dị ka Europe isi m mba. Na ọ bụ nke Europe ya agaghị mma ije, mana asịghị ka emee ya isi mba. We must go our ancestors way. We must go back to our ancestors. Ebe ka ị na-eje? There is no yesterday. Yesterday is you. Yesterday is nothing but memory. It is you. The ancestor is you. we are talking about emotional behavior. Ndị ichie, ndị nka, ndị nka. Is in you, is your emotion, the position of your mind at the moment. Ọ na-akọ gị. Mmụọ niile na-eme exist is in you. You are the center of the universe. You are mmadụ. That's why it's mmadụ, the manual script, the manual. So you hold everything in your hand. You are the almighty creator, visible reality. Visible existence of Obunguwa with the physical existence of almighty creator. Obunguwa, because anything apart from you, nothing else exists in this physical reality. Obunguwa, because that's why they gave you that nine forces inside you to control everything that is being created in this earth. Ya hapụ ya, chọrọ nonsense na akọgheri. Ụmụ ife, anyị ekenekwa ahụnụ taa. Anyị ekene gị eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndewo ndị ọdịnala, kenekwa ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị sị na ya abịago, kama anyị ga agaghị eme ọdịnala, kama enu na ana gbawa, kama ka anyị nwụrụ onwụrụ dị, bikos nke a mmadụ dị ọwụ ndụ. Nke anyị dị ọwụ ndụ, anaghị m ebe akwa. I am not a victim. Onwe abụrọ m slave, abụrọ m anything. Ihe m bụ a human being. And nobody can ever take this brain away from me. It's my own brain. And ihe ọbụla m chọrọ iji eme ka m meji eme. I have associated the brain with ani. Ọdịnala ka m ga-eso, and ọya ka m ga-eme. And a ga ga-eme ka sure na anyị ga-eme. Ịbịa na ana Igbo, nwanne, ị gaghị apụzi apụ. That is our target. Na ịbịa na ana Igbo, a sị gị jee America esi mba. Ịgụsị akwụkwọ n'ọdịnala, a sị gị jee America esi mba. Ọ bụ ihe anyị chọrọ. That is our aims and objectives. Ọ bụ ihe anyị chọrọ, ụmụ Igbo. So rapụ na akụkọ, rapụ na okwu n'okwu abụrọ nni. A sị m udo dịkwara unu, ka ọ dịbakwa n'echi. Ka e kekere ụwa dobe unu, ka anyị Igbo chebe ndị Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ọkwa ndị zigzag, ndị na-asị mmadụ weta ego mba, anyị anaghị ana mmadụ ego ebe a, ka ọ dịkwanụ.